Mambo una hajisiki kulala na wewe. Shake it, I am. Shake it, I'm not speaking. How is it going, Shina?